Jacobitz.
Pitibwa kasajja lwazi ne bojja munda zengonderera ngeri envu ali ku nkyaya gundi aliba wattima era siri musonyi woyo okuba weewalungi wotya ensi yange endala weewagikwakkulako oluyi nze ndi muntu wa mirembe nnyo naye ekisanyu embeera kwe kukubulwa nti nakujira kaka kofira bwenkulozo gamba sikese kusaba jukirenga nnyo lulyolunaku lwaffe twasisinkana gwe nakujira keno sepeo bwenkulozo gamba sikese kusaba jukirenga nnyo lulyolunaku lwaffe twasisinkana. Kubulungi bo baby nino kukuka di kwagala butendiza tubereze mupake mbubu kukugwa. I wanna tell you how I feel inside but I feel what I feel is not enough. I wanna give you the entire world but I know the world is never mine. Kaka kofira bwenkulozo gamba sikese kusaba jukirenga nnyo lulyolunaku lwaffe twasisinkana gwe nakujira keno sepeo bwenkulozo gamba sikese kusaba jukirenga nnyo lulyolunaku lwaffe twasisinkana. Simanyi bolinde koti zende bikandi echo chiriba chirwade chirinde kakundiri ndikuwe mabutungu mwana tuboleka sikubomi bomukwano erari kwenganga